Omutu wa kugamba nga tino nakowa kwe manyaba ino bulumi ebintu byayise mu bibera ntoko kubikugamba luma olulimi kyava asalawo okusirika ekyo kye kirungi kyayina omufirika abantu befuula kidenze bekyusa sebagala miryango neberabira emyaganya wensiweraze nesekulamira mbokwa yogera ebyo lwaki tetusoka nakuvo kyerabirwa mugambi naye nokwo kigambye takyerabira mukusaba obuyambi abamukakamu naye mulindeko walinga afunye gwe wabererawo bwatuuka likulabamu ebituli ntalifayo kumanya biki bye wayitamu kululi gwe yamukolera fyuca likulabanga feriya olwokuba somose wayite wabita kyakwebuya batunulanga besigwa wano mukujja kume balina ekiso balinza kikutujja bateekako smayiro waneno mwojja nebwobakolera ebirungi ebitatendwa basulanga bwerubune basulanga mu nju olumala okufuna ekiba kyabaleeta ng'olwowunya ekati omuntu alisanyukira ddi muntu yose bwabanga ayambye ye omuntu alyenyumiriza ddi mikwano obaba eŋŋanda waba waliyo omulwadde bakukubira okugaba n'ebyapa okuba tebakwata bakweyuna mubi mu kufuna tebakusembeza kati weebereremu gwe wabererawo bwatuuka likulabamu ebituli talifayo kumanya biki bye wayitamu kululi gwe yamukolera fyuca likulabanga feriya olwofuse feriya olwokuba somose wayite wabita kyakwebuya njogera mpabula ndagula nsomesa ogwo gwegwanga ogwantumwa atamanyi togeya toseka togaya kubanga neyo gyoli kijja tulabye bangi nnyo be beefuulira nga bababererawo mu buli kimu labe yaweerera muganda we katate yamulangira obutasoma omuntu gwe yayambako okutangaza fyuca kati yakyuka yamuzanyira adventure ddala omuntu alyenyumiriza ddi mikwano mumpenze ansa kati wekendereze kubanga noyo kusekana yakyuka atera tafayo kumanya biki bye wayita mukululwe babakyuka gwe wabererawo bwatuuka likulabamu ebituli talifayo kumanya biki bye wayita mukululi olamaze okufuna kyayaga gwe yamukolera fyuca likulabanga feriya olwofuse feriya olwokuba somose wayite wabita kyakwebuya abantu we batyo www.djericom.com